Akakiiko akafuga ebiweerezebwa ku mpewo Uganda Communications Commission kalagidde zi radio ne TV bikomye okuwa omwagaanya abantu kinnoma bawakanya ebitongole ebyalangirwa akakiiko k'ebyokulonda ku kawunda kabona okwalo nga 15 omwezi oguwedde. Ssentebe wa UCC Jojo William Nyombi Temba agamba nti abantu okusinziira ku mpewo okunafuya ebitongole ebirangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda kimenya amateeka. Agamba nti okusinga okuwabya eggwanga mu byokulonda abatamakira na byavaayo naddala ku mutera gw'abaka palamenti balina kugenda mu mbuga z'amateeka. Poliisi Mukono ekutte abantu basatu ku by'okubba emmundu eyabula ku lunaku y'omwezi guno. Mmundu ono yabbibwako mukuumi wa kampuni ya Cheetah Security Company bwe yali lwalinga mukaaga omwezi guno e Mukono. Ayogera poliisi mukapane Emiano Rachel Kawala agamba nti mu kukwata basatu bano n'emmundu eziddwa mu bitundu eby'e Kajjansi mu Wakiso.